Shintsho zoba khona. Engithi ukhala kusemaphethelweni. Shintsho zoba khona. Engithi ukhala kusemaphethelweni. Shintsho zoba khona. Ngoba ukhala kusemaphethelweni. Engithi shintsho zoba khona. Avele thina sandazi. Avele thina sijuluki. Avele thina sihlaseli. Engithi shintsho zoba khona. Kumele ngizame ukuqhathanisa shebo kungadangani ngenqaba usungikhohliwe yini. Lalela amafuka aphuma enhlizweni lakini. Sama uceda indlela size sifindele busiso nasemfini sebabheke thina kulindele okuningi. Once siphume enhluphekweni asibuyele kabili. Ngihlala ngilinda mkhulekeni ngiphushe kunezinkinga ukukhala kusemaphethelweni ushintsho zoba khona. Kumele ngizame ukuqhathanisa ishebo kungadangani ngenqaba usungikhohliwe yini. Lalela amafuka aphuma enhlizweni lakini. Sama uceda indlela size sifindele busiso nasemfini sebabheke thina kulindele okuningi. Once siphume enhluphekweni asibuyele kabili. Ngihlala ngilinda kulokwenu kuphesha kunezinkinga ukukhala kusemaphethelweni ushintsho zoba khona. Engithi ushintsho zoba khona. Engithi ushintsho zoba khona. Engithi ushintsho zoba khona. Ukukhala kusemaphethelweni ushintsho zoba khona. Engithi ushintsho zoba khona. Engithi ushintsho zoba khona. Engithi ushintsho zoba khona. Ukukhala kusemaphethelweni ushintsho zoba khona.
Uma ngabe umuntu esazogula inezalo emncane.
Ingane